simona nenkumbusienu nalepito mashupa lelolesa mwaisa mwanjimya Wengi wali muna kwati Japani Ine konka ya Filia fine Samuel ya subile Deve juku enfu muna Inelelo Lesa mansuwa Talomona
Uluse Novelesa Dewa sulilwe Lelo na ima
Nashimone kumu
Nashimona
Ikumbo
shobesha
Nashimona yele
Lewa sulilwe Lelo na ima
Lesa muliba luse
Novele
Nalumona
Lewa sulilwe Lelo na ima
Mwali kwa tenkumbu
Nashimona Ikumbo shobesha
Nashimona
Lewa sulilwe Lelo na ima
Inelelo Muleba na ine Monse nyenda Mule chingi lila tata Kubalwa ni bose Abanshingulu hike Lomba makayenu Aya kunyanda Napaliba kalingongo Leose ilio na wale sawandi Mulenji miapantu ni mundu muloba na menshi Na lomo
Uluse Novelesa Dewa sulilwe Lelo na ima
Lesoli wakumbu
Ikumbo shobesha
Nashimona
Lewa sulilwe Lelo na ima
Nalelo ala luala
Uluse
Luamposha
Novelesa Lewa sulilwe
Lelo
na ima
Lewa membo ine
Nashimona Ikumbo shobesha
Lelo
na
ima
Lewa sulilwe Lelo na ima
Adventmusicplus.com.